yande jonitini min tawi capan tati studio kala ngu habaruji fulfulde kordia woni e moɗon duuɓi nogay e nayi ni ko tewto na mbiɗotoɗo fi kibaruji mbiten Norbert Jongo mo leydi Burkina Faso wara ɗum ndu fordi e sappo e tati lewru décembre Aksar Moussa goto e hokkoɓe habaruji gaɗo wiɗogol dow majjum haalna en dow fi o no wontiri saabu ɓe kaali haala sariyaji ɗin e nanno wonno yaara noonni fawal jo guure kewɗe jeyaɗe nder région mo maraade kewreɗe e Nigéria no tawɗa caɗɗale saabu kippi tan ɓe gonno gaɗe ɗon enda bonodaji no waɗa ɗon saabi ɓe gaɗi hawritere mawde dow fi on enda gabbatte darde laabi mburtorɗi hande yewtere men pine studio kala ngu yarata hen to enda doso to kalte haala sukaɓe weelaɓe koɗum wono wadda ɗum noyi ɗum wayi ɗum jogora to ene loctoronde enda kam woni ko kaltede fi yewtere men pinnol kodi jañalle emo suwana amadou jangan to habaruji e fulfulde hande sappo e tati lewru décembre miccitade no enda duuɓi nogay e nayi ni ko laatinno waɗa wiɗagol dow fi kibaruji eko waɗi mbiyeten Norbert Jongo mo leydi Burkina Faso wara Aksar Moussa goto e gollo e dow fi kibaruji ɗi enda haalnere bandimi Habibou Garba
ba neɗɗo yeehi Greland noon andam moe woni Norbert Jongo duuɓi tati nayyi bittiɗi ɗi enda ni dermu fi kiite makko ɗe en yaadu yeeso heɓaki gam illa hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi sogeji gon tati tumbama hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi François Camp ore mo junngo mum ɓura tawede nder barol makko o endan kandu filla kiite muɗum waɗama faadu o jukkama amma pasotoɓe makko kan en ƴami kiite ɗe endan keli fedde leyɗe tubakoɓe hawjine daranade hakke ɓiɓɓe adama handen kan hawji filla o endan miɗen miila du ko fedde de endan ni timminan dow ko yaawi golle ƴewtinaki majje kokkoɓe habaru fuu no giɗi ñamminde Norbert Jongo o endan gam neɗɗo no ñeñuɗo nder golle mum mo sutti du fa hande kulle bonɗe gaɗaɗe leydi Burkina Faso kewɗe
fedde leydi Niger wiyeten HACP kañum won ko hawji fi joƴƴinde on fawar jondu konnan ni ndenago e jamɓe so e leydi ndi hawtade e pelle goɗɗe ɓe gaɗɗi hawritere goɗɗo allal ngal sappo e goɗɗo lewru décembre tawete Gabi tawa kana e nder région mo maradi ɗum ndu gam batte ƴewde lawol joɗɗo haalde gam batte himɓe keɓa jonde jaam tabite e nokkuji ɗe enda laati du guure kewɗe kono heɓa kippitanɗe hara ɗon endan ɗum waddi ko fawade jondu konda ni rewɓe worɓe hewɓe e fahande du konda laamiɓe tuɓe e laamiɓe fina tawa e himɓeje fo haaloɓe nanane e soggueji haɓɓiniɓe kañum wonko waɗi hawritere nde enda haaldi dow majjum mbiteɗo Hamza Garba député no enda mo commune ɗan Issa région mo maradi kay hoore muɗum himɓe goɗɗo gari no kippita keɗum nani ko haalni Mohamed Mamadou Fio
no suudu sawara député e députéɓe région maradi kan sigili o batu jooɗa kaalen kam duuɗu widide e raf keƴoral ndenagu tawaɗo département Madarumfa emo Guidan Rouge o filla keƴoral ndenagu no deƴƴini nder commune uji goɗɗi amma nde en koƴƴi ley commune mo dan Issa ley ko sakiti ɗum ɓiɓɓe bonɓe joguiɗe kaɓorɗe no ɗon gaɗa kippitanɗe dilli didde e dammunci capanɗe tati lewru novembre bittiɗo ɓe gari ley commune on nder rumto fulɓe mo gandamo toɓe dillidi ko watto dabbaji hemre e nawnude neɗɗo goto watta balɗe ɗiɗi ma tati ɓe nata ley commune mo ɗan Issa o amma laabi ɗi gomnanti hoƴƴiɗi fi on no heɓante mo sola
noonni no kuure to fawarje ndu kor ala timiɓe sukaɓe tawdaɓe caɗale joguete joƴƴina kara e lewru janvier duuɓinande e sappo e jeenayyi nokkure nde enɗan ndu inditirama mballemi min ummomin dero e koye amin ɗum ndu konna gabbate allah waltude sukaɓe tawaɓe caɗale ɗe enɗan noon woni ko nokku o waɗa ɗum ndu fawar joni ndu konnani ko watta sukaɓe noga e goho ka e gontan enɗan no joga hande ñalowma ñalluɗo ɗu konda eɓe tawda caɗale sanne nokkure nde enɗa gam jogagol himɓeɓen enɗan madame Jabate Maria Tou kañum woni hoorejo l'école o nambi e nokkure nde enɗan noni ko haalni Rabia Maykano bandimi ko landimu
dans cet orphelinat nous accueillons
den nokkure amin de minen godi sukaɓe ɓe saroɓe mabɓe itti juuɗe e mabɓe no wodi do sukaɓe keppuɓe saroɓe mabɓe innana baba ɓe gala ko ñamete fimo wawta wattiɓe nder garbinaki na ɓiɗɗam bonɗaku sukaɓe noga e go'o min godi to joni min galana minen gollida e himɓe balloɓe min amma denmo minen godi himɓe ɗiɗo balloɓe min ɓi leydi Allemagne gon e ɓi leydi Belgique de ɓe koti leyɗe mabɓe lewru septembre wittino dum wadi minen godi sadarma sanne ko wada golleji amin di ko jande lokol na kolti der wakati momin tawa minen godi sukabe be janda der mabbe minen godi tato loktorore maunde ngada diam
osiage
nani faawari jondu konna ni hano do won ko himbe wobbe dilloy be du kan woni hono hawjibe fille sawrugol nyaaw sere der leedi men Niger tawde na galle nyemey be yeytote mata may gam batte be ngada hono yeytuna go balli himbe tawrtebe nyaaw sere fara endi kanyu e demrugol dundu gam batte al dum wada ko yaawi yaawi dum faama be kebe ko watto hono baarewbe hemre ko be kebe yewile loktoronde enda de faawari jondu konna ni mata may docteur Jakite Ibrahima kanyo woni horejo jangangal enda nani ko haani bande mi bitta habu Sarki Sale
le femme dépistée boyli yanaki
der rewbe be cellal balli mu en jewtina no wodi be basi gon fu wala dun en kambe du min jamiro hambe tokkitaade pittel ko wadan tabe en didum be keba jewtinaade cellal balli en di mabbe min andino hambe kadendan do filla alama no nyaaw sere endu e demrugol fuddirta be rewbe be alama nyaaw sere woni emun fa dun wadano dun sere endu no koja noite te dengi der loktorore to sukabe innirabe mun chawrete de zender se dun yottake to witti noite be ngadde nyamey koro majjun tawa kena eno kure fu wadda ko wattarewbe hemre
pour chaque localité sans femme
noni faawar jondu kon asarusi kawjido fille ko darto lamgol e moddentingol no kuje commune urbaine mo tesawa don du konna faabar jondu konna ni be ngada wulana mabbe yaade e horewe do fi ko darto faabar jondu konna ni hono kullantere nawtorte lati du konna wakati won tawam boni don sabi be ngada noddangal yaade bibbe wuro kanyo e lumobe fu kakkilo faamana du bas ko waytabede e kulle nyamduje ko nande mudun lati de wakati mo en wittake Abdul Azizi Mamman biyetedo faande mati kawono horejo odo sarusina ni ko halani bandi mi tawto en ambitedo Ilia Mumuni
ces derniers temps les commerçants
le wakati chakiti do lumobe te sawa puddi famande darja e nafaka gineji chonnetede din gande nimbe famanano wakati gadol gineji din e de wakati dikani watude amma bayle mawde kebama der mun jon o dina kondem misali ilako jum service o warde joni min artana wulide gineji ko ummoto milioji didi antode dubu jina didi e noga e go komin boli burta ujinaji hamre chapande tati enai noda ngalan yade topipe uro tesawa elumo penwoni pepamana fari tere kotawa derna utorade e are e wakatimu witis gande nito nyami unchagal dubi nyawna wade nyawde gono wai umono wade jomu
petetu mamudizani
nani tanda chiro zerin unwa rejo magadez nondukwanda ni ono sukabu umatore timbime jande hebe taliki jande ekitipe wai gole notawa isatoro masane sabu ngalabe kepa golal ngalabe kani be ngada dum wono ko horejo goto mo fawarjo fedde sukabe ummatore ton endan holli o wiitu ko nanni hunno ko lati sadar man wodi e majju sanne nanni ko fandani Mariama Teko o holli bandi mi Ahmed Felan edo fi rafi gollal sukabe ummatore to en ciroziri
matassa musukabe ummatore worbe herewbe sadarma mawdo momi godi ni woni rafi golle min godi sembe min godi do diplome noddoje de godumi yago ummatore be pama ko hunde fu ko jomun yidi sai ummake darake wadata ko neddo heba golle no jodi wuro no nyodja portable ko hidani woni himbe nan godira ganjaki yeso hebo o kare sid dubi sapponi ko min godi sadarma diam wakati jugon say neddo noddi a hijo yo bidun ciede ya hajjo ganan neddo to am mo wala golli ada wodi rafi diam gurnan cattudo nani bandiraabe amin pama noy min gatta ko musula hebo to neddo domudo golle biro tan neddo miccito no wallirta ko rejimo
itna ni wishan amisante maka en wana
nani ana en jaar rejimo difa to no wodi nayi sinu nyimitedo kuri kuri o enandu hunna ko wonno yida faarene sande sande region difa kaje lele de fu dum wadi ko horejo sawara mawdo mo region difa enda hoji lawol yaade ewodi no nayi gontiri ele faawar jondu kono nokku accana dido nayi ko tawato enda ni faawar jondu kono ni leleedi keskeru dum du kondan wadi ko faane koriji dalla o yew ndaro ina di enda o halni gidi Abdourahmane dum o yi e maccu
CM centre ci kare ne
gare mo CM centre o endan kantan wonanimi to nayi bi'eteedi puridi endan durete no kure de dum fa handen ho waka cellali gala ko faddo koyde denidu dum hakkilaki duubi didi na tati yaade yeso irnai di endan majja dundu hana weltare himbe cakantarare amin di endan por ye durngol non hi a joddinede no kure de denne himbe fuuno kani non gatta jungu ko watta no kure de endam bantu dum wadan pompiji kudo reme nayi endam nyamni no wodi kulle kewde de min cigili wadude e lawol gol endam nayi di endam ni miden gidi dum hakkilo to nayi gawtoji di endam nata nayi di endam dimida he majji yaade yeso ir nayi di endam coptomi
abunka sa wannan raskin
hara fijoji pirto balidu kon na fille kon dat dendor dum duro fina tawango en tawtol takubay ko fabar joni lawol chapane tata bol fudata kena noga etat lewru de samdu kon der mundu hanto go lewru janvier hitane herdu noga etati to en dan difa ali bukar bako kany wono docteur kawji de fille kon dar sukab umatore kany pirto bal to en dan difa nan ko halni bande min mani musa dofio
comme vous le savez la reine des difa
do ko andudo hoggo duro ngo difa ngo min tawi kongo mauna fa non fu odan an du jamaare ko durwo waddata dun sabini ko min egginingo waddude to stade on baka no kurete nimbe mobe jotto on wala hen gam no mauni sanne no wodi iri no kuje den don didi bawde egginede de bodda nyibidede no wodi suudu studio wondo nibe kambe nokko to jombe masinaje ben jotto pelle kawjide fila jappitaaki nimbe jippinol mun en no ken sigilade no kuje tawer ben jippinte dom
akero na zinvité
non al fila ko nar pirzo balle en janta en dan Qatar dun jettnani tewtol kuppo ko dun yaru latol balko dumna en ogaydi no woni hore mudum fa hantode wonno yaha leydi Maroc kawo leydi Afrique keddindi di hawra e leydi France dun ko latol didabol feccede der noni ko wattede ko nan alarbare jaago sappo en lewru ndu endam la wali garba andu sando fille ko dart latol bal en kettinanom
si le Maroc
e o fedde leydi Maroc der fi latabal tefa coup leydi duniyaru hebi yehude feccede didabere mere waday dum tittinkinaku e nyanyal fedde de enda kan woni dalila majjum hana lato bal fudu wawi yawti he mabbe wattana be diidu latobe bal Maroc bedu no nango diri debe ardake koya neddo hewtobe latidol mabbe bal e leydi France hana ko hoyata non amma nango dirol mabbe gol enda e tittinkinaku mabbe gu wawon wadude be keba yaadu yeso denne France to milo fedde leydi Maroc di endan fedde famarde non mido wodi tammude du ko fedde Maroc de endan heban yaadu yeso
avec une très belle prestation
yerno kalno mele ko kibaari ni tanan do sodu ko nan ko wono suudi himbe woni hande de enda filla welugol sukabe na be sukabe welabe dum haanta e wadama do majum ka wono ko nana Hadija Hassan wanne ende do yewtere min pirse fulfulde
lebbi bitidi di sukabe famarbe waddabe nyawtiwu loktorore doso ittanaade innirabe cukabe mu en duudal cukabe be enden fu tawra kana nyawwelabe rafi nyamude du nyamduji tawreteedi kulle nyiboje bandu ka en goni dalila ko wadda nyawgu endano nanga cukabe ben nani ko innirabe gombi
ko ciyo kay kanda
ko wadi mi waddi suka an loktorore illa e dinki makko mi fami ori mi dama e sadarma ganjangore dinki makko mi fami koyde makko no godi sadarma dubi makko tatini
bil hin zantarana wo yaya
a avansa ba kai to ba da warde mi yarai mo eto o wadana ka do kural ba gotal to min e gida am wala mo beydo ba sedda
sen ga karamci gari
lewru october cukabe tawrabe nyaw welabe faddabe loktorore do endon doso buran kan en chapande jenayo docteur Suweba jon andal do nyamduji
adadi nyaranda muke
sukabe gaddatebe to amin do dudal mabbe sukabe welabe no ko waddata dun do rafi harande wobbe be gala bawde ko sudanta suka e mabbe nyaman deji nyiboji bandu amma dudal fu ko waddata dun kan woni rafi andugo nyaman deji nyiboji bandu
fashi ba naka bashi
gomnati leydi Niger no tittinkini ko watta nyawgu enden ni jalorgal hebama dum na ɓutiri Rafiki joran safareji nyawtude nyawgu du fa handen no limte der kulle gonde no kada jalorgal hebo do maggu hanon docteur Suwaybo o enden haliri dum
abonde ke kamu
ko waddata sadarma hebo no dermun Rafi tawrede safari suka wari duniya ko handi hokke gay bandu mu woda hokkaka sadarma nonne wakkatiji gondo foto dira nyamande ko wodi hanta innirabe gadane yewtereji pindinol lantiri no wodi nafaka nonno ha ko wundi bundu der ha ko no wodi kulle kewde ko nafata suka
tama ma yaro jirma
joen ande har ko darta cellal himbe e nyamduji nyiboji bandu kolli himbe nyama nyamna duni fa handen cukabe mu e nyamduji iri nyamduji nyiboji bandu gam buytude sembe nyaw welabe gu enan do leydi Niger
e do ko abrume fulfultiri hande sembe assalamu alaikum balanti jangwaade